Upige goti usali, nirudi salama. Pili safari sio kifo, ivo so sichali, nitarudi mama. Tena punguza kulalamika, utanitenga mikosi. Mweza kubado mambo ajajipa, ila tukiume na fosi. Kapuku nasaka nilete, usimame kiwete. Sichoki naongeza juhudi, kutwa niko wima, vimeja vya makusudi, waniombe uzima.
Oh bebe, oh bebe, oh bebe,
kaza moyo nivumilie.
Oh bebe, oh bebe, oh bebe,
kaza moyo siyasikie.
Oh bebe, oh bebe, oh bebe,
kaza moyo nivumilie.
Oh bebe, oh bebe, oh bebe,
kaza moyo.
Katikati kwenye mapenzi ya dhati, nafsi tulivu ila moyo wasiwasi, kifungo kuwacha shati, hofu walidi likinyauka, hata kitanda kitolalika, bola lizidi lisije shuka bebe. Linani kondesha penzi mashaka, unauma moyo na shika kichwa, unachoka kulalamika bebe. Unapokosa kupokeaga simu yangu, ofu juu, mwili ganzi na umana roho yangu, na isi upo juu, upo mbali babae.
Oh baby.